This music.
Mavuto ni teacher, nuka kachelo ni kwile kwa feature. Hata geti mukamba ni pusha, isa mupepi umone kwa future. Nika kamba sinifu na wafunza akelo kumutu na pala. Nishini kansa bakai bakano mukasha, fumo bapela no sobo upasa. Walishino zamja ni moto ni Christian nation. Nalisha tu mdiala no patience. Baka lalele chini success. Zen zeni 50 ni budget. Katundu kuno la keji, sero foto pazeti ni kabeji. Aliense njeke ni happy TDT. Manji valenda kundibo na down, inga upenge mevo mudente. Ejiji moche mchisi mudala, muya kupenga kwa mtu kudala. Njeba yenda katunke mugala, muni konda chifu kwa mudwala. Jiyaji ndimaka ndipundaga bugala, guma yenda mebo ono wala. Naona vintu fambili, pofika pano, tivili kwa shezi hasa nino. Mayezi ya paka ni karipano, chiishi lenga nichanigano. Ninapuwa fela zambia, sefingi kwa zifulu ndine babla. Hiti tichosa ni temu ya chagwa. Lega ubone ndibocho ubone babole baonwe.
Let me say something to the men of Zambia. Early pregnancies. Who is responsible for that? Right? Men, you hear me?
Tilipevo chita, no wonder what people were footy kilamo. Bagai banazi bili visamo. Eli maleji ni nomo, tangizo ni pomo. Baziko kuwana famosha ni mirako. Nisunga babili ba mene balipe makolo. Mazi ya kwanka mufolo. Bagai vingazi si nomo. Leka aponye ni ponye wagai. Bazeta kachelo nilipe na pogwila. Nizako wanzako wachankwila. Origino bazeti bagai ufile. Wapala uka kuchila kuba. Papano pasiko baliko bagai. Babo yoba tafta baku nyumba.
That's why you are quiet. You have heard me. Right?